Danza, danza. Robin!
X2.
Ataki kabisa na kata kata kata. Ataki kabisa ataki ataki ataki. Ataki kabisa na kata kata kata. Kwanza ataki kabisa ataki ataki ataki. Anapenda nye shepom, napenda nye shebang, napenda nye shetum, anapenda na voimba ivo. Anapenda nye shepom, anapenda nye shebang, anapenda nye shetum, anapenda na voimba ivo. Aja nitia unyonge usuri shepu kibonge. Aja nitia unyonge kizima na simia. Napenda nye shepom peni kinyo gadaria. Ote kunguru wanafiki pishe ni basinjia. Siwezi kupata tabu mepe ufoma idea. Mpore na sifa baby wangu na msifia. Nzuri wa umbo mga mbariki mungu pia. Maadili ya kwao Zanzibar nilipozaliwa. Niyapendi mlevi wala mfutaji pia. Siwezi sikiliza yoyote ndugu wangu na kwambia. Anapenda nye shepom, napenda nye shebang, napenda nye shetum, anapenda na voimba ivo. Anapenda nye shepom, anapenda nye shebang, anapenda nye shetum, anapenda na voimba ivo. Maliki alisema pombe atati ya mbona na juzi nimekuta kashika bia. Na juzi alisema pombe atati ya mbona na juzi nimekuta mishika bia. Kamdangalia mwezi wake nkashika bia na fusi yeti ya kake. Kamdangalia mwezi wake nkashika bia na fusi yeti ya kake. Nkajichangalia mkompizi wake nkajichangalia. Kwa eksi wake kage wabia mezima kopeke yake. Kage wabia memwacha kopeke yake. Numaga kajichangalia oh mama nanu wabia kisweke kiwepo. Mama nanu watunge kisweke kiweporo. Oh nanu wabia kisweke kiwepo. Mama nanu wabia kisweke kiwepo. Nadao kamdanganya mwezi wake nkashika bia na fusi yeti ya kate. Kamdanganya mwebebi wake nkashika bia na fusi yeti ya kate. Napenda niache niache wata niache mye. Niache kira kitu mye. Napenda napenda bwana baka mama kwa nisifie. Mweza kwa napenda mwabia mungu. Napenda niache mwawizi Robini. Anikiwa na maliki eksturo ni nazongu. Anisalime duke ujangwa duke. Weka samino sweka nisalime meneja tashi. Ameleze suraba iso tia bige. Ndiyo kweli.
The Mixing by X2.
M Records.